Tukisema cancel, jibu forever. New NWA niggas with an agenda. Kid K, Mad Trizzy na Major. Only thing we want to see is my beggar. Buddha ni danger. So pia tu, pia tu, ah. 6 million ways to die, Buddha chagu, ah. Nani, hawale wase unawajua. When we rock up on the mic, it's like 1, 2, ah. Hey, kora hiyo beat umeiwai. Ina boom boom kwaf kwandai. Moto, moto, kashai. Akiwalai, akiwalai.
Staki uweke mikono juu. Staki ukatike ujikutu mevunjika mguu. Aa, se kusikia mtu akipiga nduru. Lakini nataka kuona kila mgenge akidu.
Nipepega,
mabega.
Nipepega,
mabega.
Nipepega,
mabega.
Nipepega,
mabega.
Nipepega,
mabega.
Ganso,
nipepega,
mabega.
Nipepega,
mabega.
Nipepega,
mabega.
Niko na extra cash, mi nataka kublow. Usilete pombe na crate, leta na ndo. Losi keti VIP, napatina the others. Tunajua kwa raya ndo ubamba. Niko na kale ka feeling ka kutesa. Ebu kila mtu apewe, mi ndio sponsor. Sijika ni kulewa, sijika soni poa. Sijika niko maji, juu. Eh, ama waiter wameiva kuliko mademote hapa ndani. Okay, na get loose, juu nimekuwa busy. Usitowe jasho buda, check it easy. Staki uweke mikono juu. Staki ukatike ujikutu mevunjika mguu. Se kusikia mtu akipiga nduru. Lakini nataka kuona kila mgenge akidu.
Nipepega,
mabega.
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 Jana ni video, leo niko studio. Kesho niko club, Jameson na Obito. Jana ni Brenda, leo Patricia. Ni ite matri, juu hawa dem na wabeba. Na agenda ni moja, kuongeza pesa. Soka hubongi dopo, lebro na kulenga. Sigopi kusema, mi hujipenda. So when it comes to me, I'm the only contender. The bigger the better, one is the number. No competition, so nothing comes after. And yeah, I'm slender, but pockets are thick. So all your haters, get off mud.
Staki uweke mikono juu. Staki ukatike ujikutu mevunjika mguu. Se kusikia mtu akipiga nduru. Lakini nataka kuona kila mgenge akidu.
Nipepega,
mabega.
Nipepega,
mabega.
Nipepega,
mabega.
Nipepega.